Tongo Records for Records. Eyes on the path. Yep. Eyes on the path. Ogopa nikiona nyavu na scorecardi die. Voko hii ni bwana na beat ndo bibie. Doa ya kanisa viche chems to adibie. Soko international na fit cardi bie. Let's go, let's go. One time for the music. Na 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 na. Everything on God. Plans with a G.O.D. Michano mziki wa kisela utaisi B.O.B. Click, bumbwe kama tumetoka B.O.T. Kufoka mna pesa sit na weka D.O.G. Situ unafanya diadi ya kusuga. Cheze pesa skisha saka tena Mac Muga. Sibimbio wakati kila sekunde unazeka. Wedi disha nafsi ya kune mwanda mnafi kama muda. Kwanza na anza, sijafika mwisho. Ulevi nimechanjwa na uluma wito. Marufu haujai kiganja, ustani B-Wall. Tunapenda usingizi, tunagopa kifo, huh? That's life, it is what it is. Ugali mlenda usidio kani, this while in this. Zaidi ya uchizi, wote mnaweza kukimbia. Ila pesa ndo tenganisha marathon na mkimbizi.
We will never be the same. Napotoka ni maumivu. We will never be the same.
Kuwa na waona kwenye TV. Squeeze it na kutana kwenye show. Na wakalisha mabisho. And I'm here for the dough.
My town, my city, my crown. My town, my city, my crown.
Toka michangani mbaka tunaanza kueleweka. Geuza changamoto za maisha kuwa pesa. Mungu anabariki meza moja na bakresa. We don't stop, unatukati tama.
Musa naigabu wa bahari da. Navukisha Zanzibar, ya Yesu alama. Kana rapu kasuda, kila kona tafrija. Ladha zina chances up. Tupa truck yende jina libaki, I don't fuck with that.
Nanyosha dole la kati kwa pasi ya mka. Sweetie kwa safi wachafu, mimi nimefuba. Kimsosi nimeshiba, kimziki na nja. Mezaliwa nimelelewa, vipi ngejiza. Toko fa, na kaza umo umo. Naitengeneza sanaa, naiweka kimifumo. Hapa ni rap ladha, mapanchi ni lunduno. Game naipa mikito ya sexy, sikia miguno. Kaz ku exist, ubunifu kisu umepandisha chati. Kiaz kuitwa chips. Ni kazi di maajabu.
Tushi
sis kama sis.